shirkan ka dhacay Adelaide ayaa ah fursad uu wasiirka waxbarashada federaalka Simon Birmingham uu Folkfool la kulmo dhigiisa gobolada. Waxana uu sheegay inuu doonayo inuu ogaado isbeddelka ay aqbalayaan marka la eego qorshaha maalgelinta waxbarashada ee loo bixiyay Goniski iyo weliba qaybta aysan aqbalaynin. Qorshaha Goniski ayaa ah in iskuulada la siiyo qorshe isla eg oo gundhig u ah maalgelinta, kadib maalgelinta la siiyo iyadoo lagu salaynayo baahida iskuuladu ay qabaan si loo yareeyo sinaan darida iyo weliba heerka waxbarashada ee kala saraysa. Qorshahan oo 4 sano soconaya ayaa dhammaanaya dhammaadka sanadda 2017. Labourka ayaa rajaynaya in qorshahan la sii wado 6 sano, laakiin dawladda federaalka ayaa hadda doonaysa inay ku beddesho heshiisyo 27 Goniski ku saleysan laakiin ah qaab ka sahlan kan hadda lagu dhaqmo. Senator Birmingham ayaa sheegay inuu doonayo inuu wax ka qabto waxa uu ugu yeeray musuqmaasuqa xudunta u ah qaabka maalgelineed ee Goniski.
Was Ken Boston, a former head of education departments in South Australia and New South Wales, and one of the architects of the Gonski report, who in fact said recently and wrote recently that the models put in place corrupted the Gonski report, because we have 27 different models in place. So it's not my word.
Wuxuu ahaa Ken Boston oo ah madaxii hore ee waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada South Australia iyo New South Wales, kana mid ah dadkii keenay warbixinta Goniski oo runtii dhawaan sheegay in nidaamkii la keenay uu musuqmaasuqay qaabkii hore sababtoo waxaa jira 27 qaab oo kala duwan. Hadalkayga ma ahan ee waa hadalkii ninkii wax ka qoray Goniski. Marka waa inaan yeelano nidaamka dalka u siman yahay. Senator Birmingham ayaa soo bandhigay falaqaynta dawladda ee qaabka Goniski hadda jira ka hor shirka. Falaqayntan waxaa ka muuqata in maalgelinta la siiyo iskuulada Tasmania 30% ka badan yihiin tan la siiyo kuwa West Australia, iyadoo baahidu isku mid ay tahay. Waxaa sidoo kale kala duwan maalgelinta lagu bixiyo ardayda dadka dalka loogu yimid, kuwa naafada ah, iyo weliba kuwa ka soo jeeda qoysaska saboolka ahi. Falaqaynta ayaa sidoo kale muujinaysa inay lacago kala badan helaan iyadoo ku xiran hadba gobolka ay degan yihiin, iyadoo ardayda Northern Territory 1500 ay dheer yihiin kuwa West Australia. Laakiin hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa sheegay in dawladdu aysan run sheegayn oo ay doonayso oo keliya inay lacagaha ka jarato iskuulada. Ku-xigeenka hogaamiyaha mucaaradka xisbiga Labourka Tanya ayaa waxa ay sheegtay in sinaan la'aanta maalgelinta ay ka dhalatay heshiis uu gobolada la saxiixay wasiirkii hore ee waxbarashada Christopher Payne oo dawladdii hore.
Now, Simon Birmingham can't say that the way to fix inequalities in school funding between states...
Hadda Simon Birmingham madihi karo dariiqa wax loogu qaban karo sinaan la'aanta gobolada. Waa jiritaanka uu ka hadlayo. Waa sax in la simo gobolada, laakiin xusuusnow sababta ay u jiraan heshiisyo kala duwan ee gobolada waa in Christopher Payne uu lacago yar siiyey aysan jirin la xisaabtan badan markuu wasiirka ahaa. Sarah Hanson Young oo Greenka ka tirsan ayaa sheegtay inaysan ahayn in waxbarashadu caruurta laga dhigo ciyaar siyaasadeed.
We are steaming ahead to a funding cliff set down by Tony Abbott, set down by the Abbott government, and we need to walk back. We need to make sure that we have a needs-based funding model, a fully needs-based funding model.
Waxaan si xawli ugu soconaa inaan qarka kaga dhacno maalgelintii uu taagay Tony Abbott. Dawladdii Tony Abbott ay qarkaasi dejisay waa inaan marka dib u eegno, waa inaan hubino in loo baahan yahay nidaam ku saleysan hadaba baahida iskuuladu ay qabaan. Wasiirka waxbarashada South Australia Susan Close ayaa sheegtay in iskuuladu gobolkeeda hadda culays ugu yimid go'aankii dawladdii ay joojisay 2 sano ee uu dambeeyay qaabkii maalgelinta Labourka.
We always worry that South Australia will get ripped off. We know at the moment that the extent of that is $335 million. I don't know what Minister Birmingham is proposing because I'm reduced to watching the media and listening to the radio to find out what his proposition is.
Waxaan markasta ka walaacsanahay in South Australia qorshaha ay xaq u leedahay aysan helin oo la dhaco. Waxaan hadda ognahay in lalaga goosan doono 305 milyan oo dollar. Ma garanayno waxa uu wasiir Birmingham hindisayo sababtoo ah waxaa ka daawadaa oo keliya warbaahinta iyo inaan ka dhagaysto idaacadaha waxa uu qorshihiisu uu yahay. Wasiirada maamul goboleedyada ayaa mar kale ku kulmi doona dhigooda federaalka December, waxaana la rajaynayaa in heshiis la gaaro qaybta hore ee sanadka soo socda.